Fresh out from NigerRemix.com.
Yeah, yeah, yeah. Oh, no, no, no.
Nadia, Alex, yeah, yeah, on the beat. Solo, yeah,
yeah. Jamani mimi, ya baby wangu. Ya ukweli wangu, situ napendele sana. Mimi, ya baby wangu. Kuna time na sisi, tunagombana sana. Mwenzenu mimi, na baby wangu. Hatuko perfect. Jamani mimi, na baby wangu. Mambo wazi wazi. Sometimes tunanuniana. Sometimes tunachekeana. Sometimes tunatishiana. Tunachana na tuachani. Sometimes tunanuniana. Sometimes tunachekeana.
NigerRemix.com.